You were part of my life from back when we were kids. Ninga na wono cash wagu keep. Bega manje si happy si ya keep alike. You were part of my life. Sondela ngikhiza. Awuvela ukhohlwe yi ex yakushi. Cause bega manje si happy si ya keep alike. Angeke ngiyeke uhambe.
Sifike kasi sidle skophasa ufake i-top up utsheli sheli ngicela i-fefight sifuya ngigabha fike zami ikhiphi okap abakutshelanga umyuzo hold ikini usikuve ikholapa nini ngihamba lebanga ngikhala ngilamba nini ngibhala le ncwadi ngaphendula mntwana nini ngidala le number kodwa ibingabanjwa manje ma ungibona mntwana usuyicela le number le nto sayiqala sishizila singabantwana manje sesibadala amagodola ngigaya isilamba noma ngingabanjani ngisoze ngakuyeka wahamba bathi ma womile ikhokho iphuza ngamakhala.
You were part of my life from back when we were kids. Ngingenawo no cash wokukhipha bheka manje si happy siyakhipha like. You were part of my life, sondela ngikhiza. Awuvela ukhohlwe yi ex yakushi. Cause bheka manje si happy siyakhipha like. Angeke ngiyeke uhambe. When you lied, what's if only why lahla? I'm na namba, na ksasa. So bona, bese sabona ne baba. Nyo kata, na kapa. Unko mama, mengi bona nya tamba. Wakata, nya kala. Mafona, unganjeli nge ex, no no. Iya sonja. He's been breathing through the wound. We're part of my life. From back when we were kids. Ninga na wono cash wokukhip. Bega manje si happy siyakhipha like. You were part of my life. Sondela ngikhiza. Awuvela ukhohlwe yi ex yakushi. Cause bega manje si happy siyakhipha like. Angeke ngiyeke uhambe.
Loving you is the only thing I wanna do. Don't listen to what they say. She'll see me when I say I do. Just hear me when I